kabaka wa rap zuno ntuse ndi mutuze wabulanze nsuse kamba tukeko wemba kwatako muba muchigudeko temuchogera nako mbochange vumbori emisubawa mwe muvawa abatamanyika woya wemba sulira furo baba beunya akayimba kadako baba bakesunga ndi mufumbiro mfumba chemwetaga mu Kampala e Buganda je musanga oluganda lwefutula kalubango lusingo singo lwenkoko ngolulumyeko sonze nemeddeko nga Museveni ava mu bukulembeze mwana nze kyesiri kuluma ngensiri nekusula mu ntana woba tonsiima nateyo gyosaana
wetukeyo mani nga nzasinga toyinza gamba ntino
sabagamba
wetukeyo bosi nga nzasinga toyinza gamba ntino
sabagamba
mani sabagamba
wabagamba
bosi sabagamba
wabagamba
mani sabagamba
wabagamba
nabagamba
listen to life story. I woke up in the morning nenyamba na kasati nekuba engato neteka kakatai nenywa kukatai nga wembala purani ngende nonye jani antisitekali duke koku victory veko mweno misery making a history mweno music industry and I burn them seriously with a lot of energy using my melodies bako kuku reddity bako kuku reddity ogambe yeze message kuyimbile zili message mwana ku televisioni ne radio citationi
original fad man.
When 2K your money nga nzasinga toyinza gamba ntino
sabagamba
when 2K your boss nga nzasinga toyinza gamba ntino
sabagamba
money sabagamba
wabagamba
boss sabagamba
wabagamba
money sabagamba
wabagamba
nabagamba na yebo bagana.